asawere jeenayi lewru mars hitan 2024 sakiraaɓe heeɗiɓe to moɗom heɗade hejuji amen ɗiɗi lendi e mangal muɗum fuu ando min calmini om sanne bisimilla moɗom e heɗade actujune amen ñalawma hannde o nde wonndiɗo e oumar wagalo oumar hono ñallirɗa
wiɗi selli basu foɗa e sise
wagal hono joganɗa sakiraaɓe hannde sembe kabaruji
so watti jungga e mbasso sise sembe kabaruji ɗi anni en garan halde kabaru solde sangal ɗum wono nangueteɓe ley hen so cawire bangue farde basiji immade so gatte ley hen kasen ɗum woni ɓeɓe noddirta réserviste en le majju wiyama ñalawma mabɓe yambinama asawere ƴaɓɓinode le leydi meɗen ndi yewtere meɗen noddirte mini magge nde garan halde koɓe noddirta 8 mars ko waɗa aljumaɗe ƴaɓɓinode wattu joni rewɓe ɓen gonde wadde hen immadaraji kewɗi ɗe haala meɗen ko noddirten pourquoi ko saabi en garan halde ko saabi le nokkule goɗɗe an toɓe jaɓata debbo joɗiro ni tan dow joɗogal na ko nandi e muɗum ɗi wonno sembe kabaruji ɗi joguiɗen ɗo kikiɗandendi
sembinde leydi yankako lobbo le jangguinde sukaɓeɓe golle soldat sako yalla eɓe keeɓa wadde immadaraji fa ɓe ndena yimɓele gonɓe le jayel mabɓe ɗe ɗon sisile moɓe cuuɓi fewde e yontere moɓe noddirta réserviste
nan wori Aly Cissé ɗum fuɗɗi le ɗiɗi lewru mars ndu ɗum timmi le jeenayi lewru mars ndu ɗo Bamako ɗo le majjun immadaraji kewɗi ɓe gaɗi le hen kañe fa yettoyo ƴewtade ƴiƴameje mabɓe kañe ko nandi e muɗum fa yettoyo haalaji mawɗi dow gaɗi dow hen wabɓe oɗo golle suudu ministre humminidu kabaru birki sembe calɗile leydi meɗin ndi fa ɓeyde ɓingu leydi yankako lobbo fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boule sita sidiɓe
nde yontere keƴƴanade resteteɓe ana jogini jeunes o nafa sanne e wi huncaniɓe ɗon hoore e hakkillo mabɓe ɗum waɗan fa jeunes o heeɓa hakkillo lobbo dow darde muɗum banggal yirwere leydi men ndi Aboubacar Traoré keƴaɗo golle ministére humminide jeunes e haaro calɗi
fanande nde yontere yo hokkude sowa jogal ɓen haqqileji lobbi ko naari banggal darnade leydi ndin kay golleji koɓe hani wadde kamɓe haye ɓen ko natto saabe ɗu e waɓe jinñina ɓiɓɓe leydi ndi fo e manggal muɗum fayotare rentudeɓe caggal muɗum fana ɓe golleji kasin yokkudeɓe haqqileji lobbi ɓe yalla ɓe heeɓa nataɓe ɓiɓɓe leydi en lobbuɓe jinginoɓe leydi ni kamɓe hayeɓen
hedde andiɓe kabaru neɗɗako ɓe kollitiwide ɗon waɗan fa ɓe sukaɓe jangguine kabaru leydi yankako ɓe ɓeydi wide ɓe sukaɓe pammente ɗum illa ana pamɗi e jande muɓɓen l'école kañe service national des jeunes Yakouba Dogoni andiɗo kabaru neɗɗako
ko tewtele muɗum tan neɗɗo wawa darno leydi muɗum caggal muɗum ndu anta kulleji ko hani wadde saabi ɗi kulleji ko heewi muɗum neɗɗo heɓta wadde le sukako muɗum jangguintaka ɗum le cuɗɗi l'école saabi neɗɗo ana mare nokkuji tati le galle cuɗɗi l'école kay so natti kan hayejo fuɗɗi hono ɗi golleji leydi ndu ana wawi hokkude jom haqqille jogaji kasin
holtin wiide service national des jeunes leymali fanda muɗum yo birugol sukaɓe firtinde calɗi muɓɓen leydi yankako e dartude no keɓirta golle yalla ana darano yirwere keɓal neɗɗako e finatawa leydi men ndi
sakiraɓe keɗiɓe ando ono mbawi heɓude ɗiɗo kabaruji fuu ɗo beme ande tude hello amen Facebook nadu compte Twitter ñalawma hokkodirgol hakkille ɗo saria wolngol ɓe noddirta 02044 ɓamaɗo noga e nayyi lewru janvier hitande 2002 fewde e ñaw keɓitiɗiɗi lende waɗi alal bara ɓettide
non wori Aly Cissé koni fana muɗum fa pammina hono sukaɓe hayeɓe wattu joni ko nayiɗi banggal ñawuji keɓeteɗi ley lende le majjon du pelle société civile en tawama ley ɗiɗo golleji ɓe gonde halande sukaɓeɓe koni haqqeji muɗum en
ɗum naɓata en yewtere amen mini mag ñalawma keeɗinaɗo rewɓele ɓele adnaro allah ndu yambinama aljumaare jetti lewru mars ale leydi amen ndi
non wori Aly Cissé le majjun ɓe mbihino rewɓele ɓe kani hucinirede hoore ko nayiri banggal faba muye kañe ko nandi e muɗum ɓeɗo rewɓele ɓe gaɗi immadaraji kewɗi ɓe gaɗi do hen haalaji mawɗi dow le nokko ko nayiri banggal hunciandeɓe hoore kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare fa hande keɗɗen Ousmane Niali Boule e Mamadou Sama Sekou
leymali yewtereji ana gaɗe ley yambingol ñalawma keƴƴanaɗo haggueji rewɓe e wi rewɓe yogaɓe wonɓe ɗo Bamako ɗo o ñalawma an han latade sababu ɓe darano no gurdam mabɓe yadete yesso e hakkeji mabɓe
ndi mila wiide 8 mars waɗama tan yalla huntande hoore kabaru hakkeji rewɓe yalla rewɓeɓe ne mbawa hewde poste uji hono worɓeɓe e hakkillam min kay 8 mars ƴukkuyam rewɓe ka goto foof no wawa yambinde ɗum noon no wawiri
to segguto habuɓe rewɓe waɗoɓe jaagu koltiwide ley o ñalloma keɓal mabɓe ana ɓuyto
kulintiriji min jeeyata yesso suudu docteur ndu ndenno keeɓe amen aɗa ɓili sanne e imadaraji ɗuɗo suudu docteur hewti keɓɓal wonana kam fewi e ley ndeɗo yambere min kay mi suɓiki hinnade jaagu am poti fewi mi mursa keeɓe oɗo ñalawma o
caggal ɗum rewɓe gaɗi noddago wiide bandira mabɓe jalta e yewtereji amijo ko wawi latade yirwere mabɓe
e yewtere amen hoɗum saabi ñalawma hannde o min gara min kaala haala rewɓe
noon wori Aly Cissé ley fina tawaji goɗɗiɓe kollitiwide debbo hana joɗirade ni tan e ley leydi hol lati sababu muɗum keɗɗemo kanko noddirta salia daw yo andanɗo kabaru fina tawa nokku noddirta ɗo yoro so ko sifi do hen
c'est même pas bon
moya yide debbo ana jodi e leydi sababuji mudun ana kewi le fina tawa meden debbo ana handi e teddengal labal sini debbo jodake e leydi tafon ana way hono jomun biraka gasa sini a jewi no wordi hakkunde himbe moya e caldi mudun sini ayi debbo ana jodi ni do leydi una holla wide wana debbo cenudo edo way lata sababu hukude do nyawuji watti yogaji du wonton won debbo tawrete hono sini ana alaada mudun se jodde ke leydi kutteji wombawde hewtaade don hono rafi cellal yide dun ana jodi e leydi du ana tanni debbo na han jodirade no teddinirte
doit être respecté
waygalo le yotir amen finatawa nyaloma hande o min kalam hala ngeloba le finatawa burdabe
non wori jate mbiyan bedo tamasha kene be korsini sande kona yiri bangal gelodi dum wadi dum ila awalun fa kebe famtarno dum wori kebe mo konko noddirte Mohamed El Mukhtar Ag ina derfe ko mo sifi do heno goto gonno de festival sur les deux heures
vous savez les chameaux il est
ngeloba yuhune momne le nes menen tamasha kene arano yudum baddo amen so med egga le lede lefol sahilde ben ko futuma miliyade mi waldi cioggu le lede balebe fu fottade hono sahin leedi malli do di geeloji me ngabbata dungu sabbi bin handen geeloji an jogi nafa sanne to menen tamasake men sabu huna fugma hasengene mudun ko nane bangal gure e nannal mudun di geeloji ngo tewunta amen dum sabtu menen tamasake men amen baddo fola junga amen aduna ko ma naftrade burdi geeloji do sabbi so meden lalnalde hono di yembireji sa yidi fa jaati am muyan di geeloji
son acharnement c'est très joli
dum nawata en birki sambe chaldi le champion ligue 1 rewbe won jababuji kebaade to fewde e nyaloma dido ba o waygalu
dodo wori ali sise mbiya as momode sikasso wakande kebdirno e saramayade katine be ngatti ben baddiji be keba fe baddel gotel isfasu do hawi etoile bugoni watti ben baddiji gon be keba fe baddel gotel super lion do hawi dum woni as atteinte watti ben baddiji be kebi baddidi
ko nawal banga classement o do gubal be amazon le commune joyoba o kany woni e darnde arande super lion jukki e mako le gubal AAS mande ana ardul kanidu tobe jeegom AS momo ana jukki e mako e tobe tati
en kalna kabar coupe CAF MBN stade malien de bomo ko be jihi carte finale tawede wiide wakande be kawrno e club marocain dum won noddirte RS Barkane be ngatnobe baddi tati kambe keba fe baddil gotel wotto jone jogi tobe sapo be jihi carte finale tawede wiide be kawama fofo
way gal don mi kadite kabaruji amen di kiki dande
si se don gatte haddude kiki dande do kabaruji de joti suka be do mbawi tawede le mali fo e mangal mu den bi fa be jafi no konno be andirno do e sel yewterno deten tous o grande warame hawrtema fa no konno deten sigasu solando jeli